Copa Racao Chadut.
Yeah.
Get it too crazy for this one.
Gotcha fire.
Copa Racao Chadut.
Ikonomi abuta dose. Sabuta na lama. Ukaona. Sini kuyaka. Sini chitira dara. Pamisi tigozi kupaka. Unitumila munga na kupela. Something.
But you are on my case like I never did you want them.
Who's a better bunchy who got one of any manga? Resha unipaza ya paka. Uluga pena na marina. Bibi unipaza ya paka.
Ate bime.
Nakanoni seveze sabaka. Siki zikiti nagona. Simuza rekodi seveze chapaka. Chape nagona. Yalama sinikala na solio seine.
Tingana kwa banshi kwete iwe kumona kwa tini nkuta na sindine nina lenge sati ekonomi vute vintu vakosa chape konze mwana songa shikwa swike pangala tekwe bati kwa ngala mapize nishita umo na shikandala chesho kupasa makudu isho kupaka mapaka mana kandala mano kupaka matentu kosefya mkufwaya notinga wakuta na tibao yaba it is what it is for yaba bachalo takwa mefya mahala no.
Ndimo muchitika muri nazo ndalama sizi mabisika vale fwa fati toka ne fene mbuto after my hands I've been dating in game fuko
ndalama sini kala nazo yo seine ndalama sini kala nazo yo seine
nikaguza tiriripe
ukasini mbele lako
nikaguza tizavuta
ukasini mbele lako.
Com